Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Aljumare nay lewru décembre hitande 2015 sappo e jeddi yande yabbiri masilimaaji chapande nay e joy meden tawalle maison de la presse Bamako sakrabe on competition wiide horejo leydi meden di dum woni kanko Ibrahim Boubacar Keita o lana makko hodi leygal lure Sud-Afrique nde o yidi ton e honorojo makko mo leydi Chine o e leydi Batou Keri do hakkunde leyde runde Afrique de kanyun e leydi Chine di den horejo leydi Chine di dum woni kanko Xi Jinping o adi nike ko foti milliarduji chapande jeegon kalisi dollar runde Afrique nde sakrabe yoga e dunke en andanbe kabaru kebe holliti wiide gal dokkondiral juude hakkunde leyde runde Afrique nde kanyun e leydi Chine di ana wawi faabade leyde runde Afrique nde fa sanne ley bangal yiriwere kebe kanyun e ndenagu sakrabe kumpite wiide hono kabaru lana mutuka kenyen ley laamu jenne o dum woni nokku notirteedo taaga o be kolliti wiide ko foti yimbeele njaddon ngoni majjube njiitaaka ka yimbe njoyon kay wawi sobbitaade e ley o do kasar laamu jenne o nantini wiide be gondi e fiide dabareji tendinidi fa hono yimbeele majjube be njiite sakrabe kumpite wiide e ley Batou Keri do hakkunde dental leyde aduna njowido dow kabaru hawa luuji notirteedo COP 21 o jango woni nyalande heejanande tongugol talkuru sariyaaji nayiide ley bangal hunchande hore kutteji tongidi e waytagol wattu o sakirabe di woni kabaruji mawdi di man jogani o hande njottino on dido kabaruji yo sakike modon Barke Cisse den no bismillah modon e hedade sakirabe kumpite wiide horejo leydi meden di Ibrahim Boubacar Keita hodi leygal lure Sud-Afrique nde o yidi ton e honorojo makko mo leydi Chine o e ley Batou Keri do hakkunde dental leyde runde Afrique kanyun e leydi Chine den ibeka o nantini wiide o mo gikki e ley o do batou fa sanne den no e ley o batou dun horejo leydi Chine dum woni kanko noddirteedo Xi Jinping o adi ni ke runde Afrique nde ko foti milliarduji chapande jeegon kalisi dollar ley bangal yiriwere kanyun e ndenagu Oumar Waygolo hono kabar o do batou worri
ngal do kawtal ngal waran nafude sanne kanko horejo leydi Sindi o fa yotto yo ko yata president ngad Afrique chapande nayom e horejo leydi meden di ko foti million gollo fa yotto ciudu sar wusu gollonoji ko himu en ko yata ujunaji didi e kolliti widle dubi sappo jabbino disa dewin julowa ko hakkunde sin kanye leydel Afrique de dun sowi ko yata koyde sappo dun e tawede fu wakkati jonobe kolliti widi dun wonde yarde tiagal hono kabaru yirwere do Afrique do sabi de sin darni wakkati jono yoga e golliji di wonduno waddi yirwere do Afrique do sa pamile temedere fu be darni ko yata chapande nay le hitande 2015 de le ngal do kawrtel wakkati jonobe jaw yalla dati hedi be kani sekude le hen faabe jirwina bangal kebe hakkunde Afrique kanye leedel sin non kanko do non ministre communiqué kabaru hakkunde sin e leedel goddo hollitir wi noddirteedo wangi
dano sakirabe yoga e dunke en andanbe kabaru yiriwere leyde holliti wiide gal do dokkondiral juude hakkunde leyde runde Afrique nde kanyun e leydi Chine di ana wawi faabade leydi meden di dum woni Mali ley bangal yiriwere kebe leydi di fa yottoyade e bangal ndenagu Etienne Fakaba Sisoko o goto e dunke en andanbe kabaru yiriwere leydi Fasane do bamako do kede ko haalido faccitango Oumar Waygalo
il faut mettre
yo do heedintinde wakkati joni o hakkunde Mali kanye leedel godde de golli dintende wajibi sina golliji kewde gollele nokkuji meden di sa di wakkati joni de joggi tiidallaaji no hobbe be kaani wardudu le nokku o fa balla en kabaru maadi fa yotto yo ande kes yo dum wajibi non wakkati joni o sa di kabaru ande kes de wajibi sina gollonobe do ko he muy en be beydene wakkati joni o no be kibirta de do ande midmilo do majjon dum Mali warata haldude sin wakkati joni yalla gollobe sin be gollonobe ko he muy en be an ngarta le leedi meedi di faabe gollale nokko yalla yirweran wadle Mali fu e mangal mudum tiagal mudum du faabe ngarta do sina kabaru jam e deedere haale wakkati joni o hollitinde wiide laamu kobbe aadutu so bammi faabe jottigo do kaybambe fa yotto yo laamu kobbe pamminambe du wiide fati be kula gidi di jihadi kobbe ngarta wakkati joni o sabi ittida laaje den andi dum wodi wakkati joni o le Mali do
sakirabe kollite men ko wori mi jangoji modon do hello amen nodirtengo page Facebook Sidjo Tamaningo
tamani
sakrabe kenyal men nantini on wiide lana muti le laamu jenne o e nokku notirteedo taaga le ngalure mottinde den no kollite hono yubbo inde kasar o be kolliti wiide yimbe jaddon ngoni majjube njiita ka fa hande ka yimbe njon kay waawi sobbitaade e le kasar o den no laamu jenne o holliti wiide be gondi e fiide dabareji tendinidi fa hono yimbeele majjube be njiite lieutenant mahamman salaman mayga o horejo brigade gendarmerie jenne o kede ko haali do faccitango ousmane dikko
Je sori so sumbanno laana mum ka de kasara ka wannonde yimbe sappo didon gonno ele makka suka pamaru mo lebbi jeegom ane mabbe yo hendu heewi so beppeje munni laanaka jeddon keddike hen jeyon ciutike yo ni dum latori gollede nedda ko darani kebe be fube ko arama ciudi mabbe en halani be ngara nyande altinere ndedu fa mi jokkito konjali di fa be kala no ka kasara warri sakirabe heddi be hen bedu ana bawi warde gollede gendarme en ga li jokkitaade dabare faabe kala namen no dum latori
ko yata e malinkobe temen dido gonnobe njola leedi libi ngoni ngartirabe do bamako do nyande talatarnde den walde sagantonde hakkeji yimbe le gombe njola be wulitike fewde e laamu o hollitinde be wide e be kaani ƴewtaade hono sarayaaji tongaadi le bangal kabaru njola o den horebe waldende holliti wide laamu o an haani landinde gollirde ko haani sabu ko haani hadude hono sukaabe yaade njola amadou koulibaly o goto e horejo walde sagantonde hono hakkeji yimbe le gombe njola be kede ko Halido Fakitango Ousmane Diko
yahobe ana kewi sa ƴeewi yimɓe ana dawa sanne yo ɗum batte wayde koɓe kinno ɗoɓe jooɗi ɗo miɗo yiɗi gouvernement faama hunde wootere ko banque aduna hokkata hitande fuu yo milliardji temeɗe nayyi e capanɗe joyyi politique ak heɓe no ndi jawdi nannire e ley keɓal leydi waaɓe golle ana kano hono watte e dow ɗon tiiɗalla mawka ka woni e ley mali gouvernement mali ana haani wallitinde ɓallal e politique ak mum séria ɓamaka ka yo milliardji temedere e nogay dartuɗenna ɗi keɓaka tafen mi dulla ɗum saabe AMM joƴƴinino miijo dabere jawde endi wordi e dartede fa hokka golleji so ɗum laatiki ana wawi ɓuytude tiiɗalla so wona ɗum tan wala fo jiɗɗo yaade mayde mayɓe ana gaɗa saatu fo yogaɓe ana cuute yo mayɓe won wonɓe bangge wurɓe ɓeydu ana mbiya jamma ko o silanɗo jaaɓi laana amen fiyoto e geeci ɗum famminaki fewi kana ɗoɓe yimmato yaade ɗo ƴewane ko laati laamu o ɗum sinno
sakiraɓe kumpite wiide e ley battu keeriɗo hakkunde dental leyde aduna notirteɗo COP 21 jowiɗo e dow kabaru hawaluji o battu o janggo woni ñalande heƴanande hono tongugol talkuru sariyaji nayiɗi e ley bangal huncande hoore tiɗallaji tongiɗi e kabaru woyltagol wattu o Ousmane Diko hono kabaru battu o worri
caggal ko kanankoɓe leyɗe temedere e capanɗe nayyi e hooreɓe gouvernement warɓe pari kollitiko kaadi mi ande ana gondi e wiɗitade koɓe tongi ko ila karfeje karfeje fa warde e kowe le bindanɗe ɗe ko tongano e ñalaɗe tati ƴaɓɓiɗe ɗe yo helloji capanɗe joyyi e joyyi kawrano e dow mum handen noon warti fa e helloji capanɗe joyyi fa hande ɗe gondi eko hani hawrede e dow mum ko ana heddi calɗi temeɗe ɗiɗi e capanɗe joyyi mijeteɗi ɗi ministre en kaani hawrude e dow mum ɗo e aljumare sappo go lewru décembre calɗi dow amana kawral ngal fa warde e aadiji kanɗi ɓameede e timmoɗo haala kaalisi woni becce walde nde landugal ana tongi e dow yalla leyɗe ɗe usinaji ɗi ana kuɓidi yoɓude jawdi fa moƴƴintina bonandaji ley leyɗe keɗɗe ɓaleeri hono afrique fa ndi yirwinaɗe hokka ɗi keɓal
nden no sakiraɓe fa hande e ley battu keeriɗo dental leyde aduna joɓiɗo dow kabaru hawaluji notirteɗo COP 21 o baale haala nane kañum e ONG e gonɓe ley mali ɗo ɓe tawama e ley oɗo battu keeriɗo jowiɗo e dow kabaru hawaluji nden no ɗeɗo baale ɗeɗo gollirɗe ana wondi e tottodirde hakkillaji fa ɓe cellina jama o ko hani latade darde mabɓe ley tottodiral hakkillaji ngal ko wawi huncande hoore kutteji tongiɗi e waltagol wattu o Modibo Sako o jottino haalaji baale haala nane tawdirɗe e ley oɗo battu keɗe ko haalido fati tango Umar Waygalo
la société civile
baale haala nane ɗe fa yettu e ONG ngayɗi soɓe gaari e hono ɗeɗo kawrite fuu a tawan ɓe mbawa haalde ka kamɓe koye mabɓe eɓe ley hen ɓe ƴeewa hono golleji ɗi gori so wonko haala ley hen du kamɓe koye mabɓe ɓe mbawi wallirde guɓe ɗe fo hakkillaji lobbi hay dow ɗum ni himmeji mabɓe mbawi huncinede hoore wakkatiji a tawa anniyaji lobbi ɓe paabirto ɓen ɗo yimɓele e mbawi natude fa ley suudu hono to anniyaji ɗi ɓameteto kañe to haalaji ɗi kalteto ka kamɓe koye mabɓe soɓe ɓami fa ɓe jottiki toon ɓe mbawa haalde hono jirɗon misal no ONG goto worriɗo wakkati joni o noon so tawan président hoore muɗum holliti wiɗan haaja baale ONG ngaji ɗe kañe fa yettu e baale haala nane ɗe on ɗo wattu e mbawi haalde
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et leydi Suède ngoni paabatoɓe studio tamani
sakiraɓe ƴeewoyen ko woni e ley région ngaji meɗen ɗi nden no kabaruji région ɗi en puɗɗiran to motti suudu baabatoɓe kolliti wiide dartude dabreji ley heeƴo kumanigo haɓugol ñaw jonte ɓuɓalla o ɗum wonno Sicily kawrital gaɗangal to séware to beete hande nden noon nde jonde sabimbini laawi ceeke kuncanoji hoore kabaru haɓugol ñaw ɓuɓalla o sokrabe jaren fatu kayto be koliti wido hejo limgal robineji fuddi ton ila kenyan ido golleji ana humani martinde lam o kumpa do himmeji jama o do kabarun diyan cenidan kala eli mali e mangal mudun fu sakiraabe timmiran kabaruji meden di en briefitan faatu motti suudu babato be kolliti wiide golleji nyalande njowinde e dow tottondiral hakkillaaji dow kaldal e kawrangal fuddi ton bete hande rewbele baale politique tawndiri e leynde do jonde idun humani famminde kala yimbele ton be ko saawi e ley talkuru kaldal e kawrangal suudu ministre Mali Koumani do kabaru rewrintinde bibbe leydi ndi landini de do jonde ley dawridal punud sakiraabe do kadde ten hande e kabaruji meden di ka pati jeeykoy yewtere meden de ana heddi. Thank you.